Yo, Bento, you ready?
Yeah.
Good boy.
Sweet melody. It's chosen.
Exclusive from GucciWap.com.
Any who's a, any who's a mama, any who's a. Ela villa mama, any who's a. When I want to pull out code. Iwe kula ukaone. Wana wanga kula ukaone. Iwe kula ukaone. Mwana wanga kula ukaone.
Umoyo wapino epe masiku wose tenze kugia katatu. Ninali kuhone lamu wa marume anga anali kumwa gachasu. No need for transport, nikalema mai anali kutipatu. No bills, no pain, no stress. Nenze cheku yopa mkwapu. Bona the desk nezo kamba ine mamisi ni kugia impwa. Kugani zilangama koro wazanga lirila kuhiba lako impa. Wanna be a pilot or a doctor, sininga kale teacher. Apalomba umoyo wafuto lugalo ya muzungu niko nzo pipa. Here we are now, ziko ya nilangiza boko siya njoga. Here we are now, niga gona kuse ni uka otopa. Here we are now, first choice ndiye ini siriza njota. Here we are now, nika chosa po 50 rent is shorter.
Any who's a, any who's a mama, newe any who's a. Ela villa mama, newe any who's a. Wana wanga kula ukaone. Iwe kula ukaone. Wana wanga kula ukaone. Iwe kula ukaone. Mwana wanga kula ukaone.
Mkongole mdepo bwiza nifani kukongola queen. Nili mutane ogoma usogoro guli mdima. Ya basi iso wabale anzanga akula mabima. Saka nayo sini kwanisa liyose ni gula opima. Na kumbuka dadi waulesa asadi Yehovah ikambadi. Ni kukosa mziku wabale pakuti ukaleko zambadi. Watu magafa ziko izi wako mangani mpawe kumangalazi. Ulesi ni matenda pano patalo anzanga weosa ngala. Ndu ya maye ni uja atata ekamba we mwana. Faka nzelu kumapunziro nendota negana. Mawaku wako makagonela eni uja mama. Life is a battlefield, no child's play. Umoyo zide mama.
Eni uja, eni uja mama, newe ni uja. Ela villa mama, newe ni uja. Mwana wanga kula ukaone. Iwe kula ukaone. Mwana wanga kula ukaone. Iwe kula ukaone. Mwana wanga kula ukaone.
Mkombatero nishimkangwa karimuga.
Exclusive from GucciWap.com.